wararka maantana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Scott Morrison oo xaqiijiyey heshiis nidaam karantiila oo ay dowladdiisu la gaartay dowladda Northern Territory, taasoo lagu xaqiijinayo in shacab badan oo Australiana oo dalka dibaddiisa ku xaniban ay Australia dib ugu soo noqdaan. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrewsna waxa uu sheegay in gobolku hadda ku jira xaalad wanaagsan oo lagu qaadi kara tallaabooyin waaweyn oo lagu qafiifinayo xanibaadaha COVID-19 marka la gaaro maalinta Axadda. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay inay meel gabagaba joogto hadda heshiis karantiila oo dowladdiisu la gaarayso dowladda Northern Territory, taasoo u ogolaanaysa in Australian badan oo ay dalka dibaddiisa kasoo noqdaan. Xarunta la yiraahdo Howard Springs oo ku dhow magaalada Darwin ayaa qaadi doonta baa la yiri 1,000 qof oo dalka dibaddiisa kasoo noqda bishiiba, waxayna lagu taageeri doonaa oo halkaasi iman doona dad rakaaba oo kasoo noqday dalalka UK, India iyo weliba South Africa. Mr. Morrison ayaa sheegay in rakaabka gaar ahaan nugul mudnaanta koowaad la siin doono, sidoo kalena fursad loo siin doono inay soo raacaan ama kursi ka helaan duulimaadyo ay samayn doonto diyaaradda Qantas oo dalka dib ugu soo celin doonto dadkaasi. Waxa uu sheegay ra-iisul wasaaruhu in markii magaalada Melbourne dib loogu furo in diyaaradaha caalamiga ah ay kasoo degaan, shacab badan oo Australiana markaas ay awoodi doonaan inay dalka kusoo noqdaan. Laakiin xilliga hadda la jooga, ayuu yiri, xaaladda coronaviruska ayaa caqabad arintaas ku ah, ayuu yiri.
Around about just over 4,000 Australians who had identified and defatted.
Ku dhawaad 4,000 oo qof oo Australiana ayay wasaaradda arrimaha dibadda ku tilmaantay inay yihiin dad nugul 18-kii bishii September. 4 meelood oo meel ka mid ah dadkaasi hadda waa ay ku soo noqdeen Australia, ayuu yiri. Horumar ayaanu ka sameynay, ayuu yiri, inaanu xaqiijino in qaar badan oo kale Australiana ay dalka ku soo noqdaan. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka Anthony Albanese ayaa su'aal ka keenay ra-iisul wasaaraha oo dib u dhigay shirkii golaha qaran ee la filayay maanta Jimca inuu dhaco. Xalay ayay ahayd markii xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu xaqiijiyey in diyaaraddii ra-iisul wasaaraha ay cilladi ku timid isagoo ku sugan gobolka Queensland, taasina ay keentay dib u dhac ku yimid safarkii uu ku tagi lahaa magaalada Sydney. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka Anthony Albanese ayaa sheegay in Scott Morrison uu mudnaanta koowaad siiyey lacag loo aruurinayay siyaasiyiin ka qaybgalaya tartanka doorashada ee Queensland, halka la rabay inuu mudnaanta siiyo xanaanada dadka Australianka ee waqtiga adag ku jira.
I've consistently said that this is a prime minister.
Marar badan ayaan hore u sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu ku fiican yahay oo keliya inuu wax ku dhawaaqo, laakiin uusan ku fiicnayn inuu fuliyo waxyaalihii uu sheegay ama ku dhawaaqay. Haddana waxay u muuqataa, ayuu yiri, inuusan xataa fulin karin in uu dhaco shirkii golaha qaranku. Scott Morrison ayaa hadda dib ugu soo noqday magaalada Sydney, laakiin kulankii jimcadan la qaban lahaa ayaa dib loo dhigay ilaa jimcada soo socota. Premierka gobolka Victoriana waxa uu sheegay in gobolkiisa ay rajo weyn gelisay natiijada coronaviruska ee maanta oo jimca ahayd, iyadoo 2 qof oo keliya laga helay xanuunka gobolka oo dhan, cidna aysan u geeriyoon. Dowladda gobolka ayaa la filayaa inay khafiifiso shuruucda ku aadan xanibaadaha marka la gaaro Axadda oo 18-ka bisha Oktoobar ay tahay. Premierka ayaa ku amaanay bulshada reer Victoria oo qaar badan oo ka mid a ay xanuunka iska baareen, laakiinse ganacsato badan oo reer Victoria ayaa ku boorinaysa dowladda in xanibaadaha si dhaqso ah loo khafiifiyo, sababtoo ah ayay dhaheen shuruucdan caafimaadka loo soo dejiyey waxa ay keeneen ama sababeen dhaawacyo culus oo dhanka dhaqaalaha ah. Daniel Andrews ayaa sheegay inuu go'aamo waaweyn ku dhawaaqi doono marka la gaaro Axadda, sidoo kalena shuruucda mustaqbalka laga wada hadli doono asbuucyada soo socda.
We've come such a long way and the most impressive thing is that there is a determination in the Victorian.
Waxyaalo badan ayaa noo qabsoomay, waxa ugu muhiimsanse waxa weeye sida ay shacabka reer Victoria uga go'an tahay inaysan khasaarin waxyaalihii faa'iidada ahaa ee u soo qabsoomay. Runtiina waxay muujiyeen, ayuu yiri, adkaysi ah inay arkaan in shaqadan la qabto oo kaysaska aada loo yareeyo, si wanaagsanna hawshaasi loo fuliyo. dowladda New South Walesna waxa ay ku qancinaysaa shacabka gobolkaasi in dalxiisayaasha New Zealand ka imanaya laga saari doono dadka kale ee dalka dibaddiisa ka imanaya marka ay yimaadaan garoonka diyaaradaha. Laga bilaabo maanta oo Jimco ahayd, dadka shacabka reer New Zealand ayaa u soo safri kara gobollada New South Wales, ACT iyo Northern Territory, laakiin waa inay laba asbuuc iskarantiilaan marka ay dib ugu noqdaan dalkooda. Wasiirka caafimaadka New South Wales, Brad Hassard, ayaa sheegay in shacabka reer New Zealand oo kasoo degaya garoonka diyaaradaha ee Sydney meel gaara la marin doono oo aysan dhex geli doonin dadka kale ee dalka dibaddiisa ka imanaya, sidoo kalena looga baahan yahay inay buuxiyaan foomam caafimaad.
It's another confirmation that New South Wales is actually the gateway to the rest of the country, the rest of Australia.
And we welcome. Arintani waa mid kale oo xaqiijinaysa in New South Wales ay tahay albaabka hore ee laga soo galo dalka. Waanu soo dhaweyneynaa saaxiibadeena reer New Zealand ee dalka soo galaya. Shacabka reer Queensland waxaa loo ogolaaday in ilaa 40 qof ay guryaha ku kulmi karaan iyo goobaha kale ee publiga ah laga bilaabo maanta oo Jimco ahayd, tan oo qayb ka ah qafiifinta shuruucda coronavirus. Dowladda gobolka ayaa qafiifinaysa xanibaadahaasi ka hor waqtiga hore loogu talagalay. Waxaa kaloo ka mid ah in dadka waayeelka ee degan xarumaha lagu hayo bannaanka loo saari karo. Sidoo kalena ardada dhammaysay fasalka 12-aad ee dugsiga sare ayaa loo ogolaanayaa xafladaha qoobka cayaarka ee ay qabsadaan dhammaadka sanadka, iyadoo la ogol yahay halkii goobba in ilaa 40 qof ay isugu tagto. Guddiga baara musuqmaasuqa ee gobolka New South Wales oo baaraya xildhibaan dembiye lagu soo eedeeyey Darrell Maguire ayaa raalligelin siiyey inay daabaceen macluumaad gaara oo ninkan iyo premiyaaradu ay lahaayeen, taasoo ku saabsanayd xiriir gaara oo ka dhexeeyey. Premiyaaradda gobolka New South Wales ayaa hore u qiratay in xiriir ka dhexeeyey iyada iyo Mr Maguire, waxayna baryahan cadaadis kala kulmaysa waa premiyaaradde su'aalo ku saabsan gudashada xilkeeda. Waxa ay hortagtay premiyaaraddu guddigan baaraya musuqmaasuqa maalintii Isniinta ahayd, laakiin waxay sheegtay inaysan ka warqabin howlaha uu waday Mr Maguire, waxayna ku adkaysatay inaysan iyadu wax qalada samayn. Qoraalkan sida awlakaca aan ahayn u baxay ayaa waxaa raalligelin ka bixiyey hay-adda baaritaanka musuqmaasuqa ee ICAG saaka oo Jimco ahayd, waxaana raalligelintaas uu siiyey premiyaaradda gobolka Gladys Berejiklian iyo xildhibaanka hore ee ay saaxiibada hore u ahaan jireen.
On behalf of the commission, I would like to apologize.
Anoo ku hadlaya magaca guddiga, waxaan jeclaan lahaa inaan raalligelin siiyo Miss Berejiklian iyo Mr Maguire kadib markaanu si aan ula kac ahayn u sii daynay macluumaadkoodaas gaarka ah. Northern Territory guddi iyaguna baara musuqmaasuqa ayaa nin waxay ku heleen inuu been ka sheegay haybtiisa isaga oo sheegtay inuu aboriginal yahay si uu u helo shaqo dowladda ah. Ashley Brown oo ka shaqayn jiray wasaaradda caafimaadka ayaa been abuur ku sameeyey taariikhdiisa shaqada ama waxa resumeega loo yaqaano, iyo weliba kaarta naashatada ama warqadda dhalashada, isaga oo sheegtay inuu aboriginal yahay. Laakiin baaritaan ayaa lagu ogaaday in waxaasoo dhan aysan waxba ka jirin, khaladaad badanna ay ka jireen shaqaalayntii. Warbixin arintaas laga sameeyey ayaa sidoo kale muujinaysa in Mr Brown uu been ka sheegay marka uu shaqada dowladda helayey iyadoo si gooniya isha loogu eegayey ama la siinayay shaqadaasi dadka aboriginalka ah. Wasiirka beeraha ee dowladda federaalka ayaa ku dhiirigelinaya saraakiisha China inay Australia si cadaalada ula dhaqmaan marka ay noqoto soo iibsashada cudbiga dharka laga sameeyo. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in warshadaha dharka sameeya ee cudbiga isticmaala laga codsaday inay joojiyaan inay soo qaataan cudbiga Australia lagu beero. Sidoo kalena wararkaas waxa ay sheegayaan inay dhici karto in canshuuro dheeraada la saaro cudbiga Australia. Wasiirka beeraha David Littleproud ayaa sheegay in maamulayaasha Chiniiska looga baahan yahay inay u caddeeyaan shacabka Australia waxa ay maagan yihiin, sidoo kalena uu sheegay inuu diyaar u yahay in arintan uu kala hadlo saraakiisha China.
You can only resolve differences by actually having your hand out and being prepared.
Sida kaliya ee lagu xalin karo wixii khilaaf ah waa inaad gacanta soo taagto oo aad diyaar u noqoto inaad arinta ka wada hadasho. Annagu waxaanu muujinaynaa hoggaamiyennimo haddaanu nahay dowladda Australia, waxaana diyaar u nahay inaanu wada hadal la yeelano dowladda China. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale difaacaya jawaabta uu ka bixiyey ama sida uu wax uga qabtay faafka xanuunka coronavirus mar uu ka qaybgalayay ee barnaamij telefishinada laga sii daayay oo shacab ay su-aalo ku weydiinayeen. musharaxa madaxweynaha xisbiga dimuqraatiga Joe Biden ayaa weerar afka ku qaaday ninkan uu la tartamayo, isagoo ku eedeeyey Mr. Trump inuu isku dhex yaacay markii xanuunkan COVID-19-ku uu soo baxay. Mr. Trump ayaa sidoo kale waxaa la weydiiyey markii u dambeysay ee xanuunka intuu iska baaray laga waayey kadib markii bishii hore xanuunka laga helay. Madaxweyne Trump ayaase ku jawaabay in markasta xanuunka laga baaro, laakiin uusan ogeyn markii u dambeeyey ee la yiri xanuunka ma qabtid. Wuxuu intaas ku daray in hoggaamiyaasha isagoo kale looga baahan yahay inay mar walba bannaanka u soo baxaan oo shacabka la kulmaan.
I also knew that, hey, I'm president, I have to see people. I can't be in a basement, I can't be in a room, I can't be, I have to be out.
Mar walba waa ogaa, ayuu yiri, waana ikan hadda waa joogaa, waa inaan dadka la kulma, ayuu yiri. Aqal hoostiis iskuma xiri kara, ayuu yiri. Qol kuma jiri karo, waa inaan bannaanka u soo baxaa oo shacabka la kulmo. Dooda u dambeysay ee dhexmaraysa labada nin ee u tartamaya madaxweynenimada ka hor doorashada ayaa lagu wadaa in la qabto Oktoobar 2020-keeda. Isla wararka Mareykanka ayaan ku jirnaaye musharaxada madaxweyne ku-xigeenada ee xisbiga dimuqraatiga dalka Mareykanka Kamala Harris ayaa kansashay safar ay u bixi lahayd kadib markii qaar ka mid a shaqaalaheeda laga helay xanuunka coronavirus. Senataradan xisbiga dimuqraatiga ka tirsan ayaa lagu waday inay tagto gobolka North Carolina khamiistii shalay ahayd, iyadase xanuunka COVID-19-ka lagama helin maalinta Arbacada ahayd. Waxaa la aaminsan yahay in madaxeeda dhanka warbaahinta iyo shaqaalaha diyaaradda la saarnaa xanuunka laga helay. Labadooduna ay hore ula safreen mar ay tagtay gobolka Arizona Oktoobar 8-deedii. Miss Harris ayaa sheegtay in marar badan iyada xanuunka laga baaray, laakiin ay doonayso inay ammaankeeda ilaaliso inta lagu jiro ololaha doorashada, ayna ku soo noqon doonto ololaha doorashada isniinta soo socota. Waan fiicanahay, aad baan u fiicanahay, laakiin waxaan doonayaa inaan taxadar muujiyo, sababtoo ayay tiri, maadaama aanu olola wadnay arintan si adag ayaan u qaadanaynaa, ayay tiri. Xanuunka si adag ayaanu ula dhaqmaynaa, waxaana rajaynayaa in dabeecadda annagu aan muujinno ay noqoto mid dadka kale ay nagu daydaan. Saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada Beet waa cadceed iyo 27 degree, Adelaide waa qayb ahaan daruur iyo 19 degree, Melbourne waa xoogaa roobaba iyo 19 degree, Sydneyna waa roobab iyo 26 degree, halka Brisbanena qayb ahaan ay daruur tahay iyo 29. Halka Australian dollar waxaa lagu sarifayay maanta eber 73 senti oo lacagta Mareykanka ah.